Them a son in another thing again. VIP girl,
Nze super la love when you nyogera, unita changa nyiku kinitizama. Chamuka chamuka when kulengera, we kutuka kila mbaku filina. Baby nyongera, nyongera, nyongera. Omu kwano nyongera, nyongera, nyongera.
Atiki saka, mpaya katiki tiki. Nkulo vile konga wetu nolida. Uwa kule, apya begwe na wola. Hukufa kumutu pa keno kunjala. Walala, mbude kutengela. Echi wale jisinga yoko wamelela. Kamu kwa tempula ntono mbosela. Numara watu vyangu na jabi mara lingela. Homo wili kwewe kuyika. Tamanyi unobu baby owe uwana katisembela. Nze kukuwe yoko kama. Hey girl,
will you marry me?
Nze super la love when you nyogera. Unita changa nyiku kinitizama. Chamuka chamuka when kulengera. We kutuka kila mbaku filina. Baby nyongera, nyongera, nyongera. Omu kwano nyongera, nyongera, nyongera. Yeah.
Baby girl ole mulonji. You resemble your name kalonji. Kwe matawa sigade buna uji.
Tabuka wotaba nyiga mbango muwendule. Kaba maziga manji wotaba vionanga vya pule. Kofo nyezo maze mkwano ni soja. Hepisa nina kubana ita ye wakuja. Tonko konya pepeze wengu itanguja. Walunji vanji na ira kwe namba moja. Zepino mjatone jakukumanga ninja.
Bebe
yeah. Na kuangalia kwa makini ndani. Nataka mimi na wetu pate fani. Bebe zinawe tulibatini. Njagala tunyumire guno mkwano kwe chitini. Yeah, be my next of a kin. Nange mbere you are next of a kin. Baby, it's like you don't know what I mean. We sukale abasigate majani.
Nze super la love when you nyogera. Unita changa nyiku kinitizama. Chamuka chamuka when kulengera. We kutuka kila mbaku filina. Baby nyongera, nyongera, nyongera. Omu kwano nyongera, nyongera, nyongera.
Ngero mkwano, tere mneki sesho. Mka senti toli zavi nevi. Gambo vya batesi, vachi festa wa chance.
Bebe
Hagia, you really make me wanna be with you kila usiku na mchana. Bebe, zinawe tulibatini. Jagala tunyumire guno mkwano kwe chitini. Yeah, be my next of a kin. Nange mbere you are next of a kin. Bebe, it's like you don't know what I mean. We sukale abasigate majani.
Nze super la love when you nyogera. Unita changa nyiku kinitizama. Chamuka chamuka when kulengera. We kutuka kila mbaku filina. Baby nyo.